got be a cutie. All them woman me love.
Dance flavor, Bima, alongside Butcher Man. Then you add this on the blog.
Bina tafta murembo, hakuna mengina na mfanana. Mazuko fit simple, kila sana mina mtamani. Bina tafta murembo, hakuna mengina na mfanana. Mazuko fit simple, kila sana mina mtamani.
Mugula mumu nonyo mumu luti. Anamera nange, awempi sande shepe tani. Mubatuza kaswade, jangalo moya kaina katemba. Nabazi kumanga bao tangenda. Long term love, so see a tender. Oh my, oh, yeah. Tanda, she's a one night stand for my love.
Urembo ni yeye,
she's a one night stand for my love.
Urembo ni yeye,
mina tafta murembo, hakuna mengina na mfanana. Mazuko fit hakuna mengina na mfanana. Mazuko fit simple, kila sana mina mtamani.
Every time she come around, she's so simple. You find your best man with that tempo. Don't mean I'm here to read the book at tempo. Kada kada nice, tingi shakata, you know na fata. Uye mazi yeye mimi mwenye na mdata. Ana ni pamba, yeye muzuka. Ona mangalia mama otamo kopa.
Mina tafta